Neza neza bu kwe bagereza kunsi ebisingo obulungi ate bitabo n'ebigambo bulamu kyekyobugage kisinga omuwendo era tanafa tevumanga nseno omutonza bamulaba sosole bwatafa engera lirabeera n'alisojjobola nange kenfunye gwe nakubira ensiko yange bange munyambe onalina byankolera omuntu omulamu byatakolera munne kindeetera okwenyuma nenebuza ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze geza bigeza mukwano omanyi laavu ya luno ya kacwano bangi bagala lwa nsimbi abalala lwa buwaze naye nze kyenjagala nkimanyi kwagala lwa kuba nasima se wamma nkulaba mwesi n'eggulu laba ebire bwe bitambula masobo simanyi na bwe mpulira nga sikulaba bwe mbeera ekitunulako omukwano ekibya kibulu omukombi kindeetera okwenyuma ze ne ntyamu ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze ekindeetera obuvumu nze nefiirawo ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze